Raimoke, Namufunye,
Divine Records.
It's a dance, bro!
Eno two story, Vanabat. Wali womu wala mama, gwina ya galanga. Munga watambla kubala, katambli lanze.
Katambula
Munga tewa nyenye chiwatu, nganyenye zanze. Na esima nyewe yachu, kumwana na mbamu mama. Nalwe msiga deo, buzalo, diya salayo. Katianonya, abuze no wakava. Ngolo ansaba time, time, the time ujensina ulilo mwana
Alani by the fire time.
Nafunya nja galanze, sichari na bude baba fala. Aya yogona
well, I'm going to die.
Aina mgezi chelunya, pati na mfunya singa yogwe sidwa. Aya yoni. When you can't throw me, ya to hold of you. Kande wendi banganze mpuli nzetoli. Dama kialbati wae
Bachilu wachi nzetondeka.
Nofuna ya balala no kunywa nange nembela no mwana nangu myomutima. Yuko abawala bobulimba na besamba. Unda ila akakatonda nze sirimba. You better wake up on your dreams baby girl, you need to remember. Wama tugende
Alani baby fire time.
Nafunya nja gala, sichari na bukewa mafala. Aya yukona
need, I'm going to die.
Aina ngisi chelunya, pati na mfunya singa yowe sigwa. Aya yuli.
Sometimes I wonder, kati rachi tanyamba. Baby boy I need to remember, I'm a new friend girl. Kati sinyi wananga, faya gala. Emikuwa na jaja nemba, ramala nejineka wa.
Na ya tenze wanzi jakiri ange no dukai. Nekuwa na masimu no toko atanga. No lusobo yao nyumirwai. Katindeka na tuka jendaga ai.
Wali nyambia nze no tandekele na jiri. Emikuwa na najoja nyavuli la umu. Wana guomu njigu menya. Wana ngela bendo. Man babe I'm sorry. You are the one and lonely. Baby boy make me feel lonely.
Mati wanzi jake vyangi notukai. Nenkuwa na masimu noto kwa tanga. Nolu sobo jao nyumirai. Why?
Alani baby fire time.
Nafunya nja galanze, sichari na bude baba fala. Aya yogona
Alani I'm going to die.
Aina mge sichelunya, pati na mfunya singa yogwe sikwa. Aya yodi.